kabaka mukama wange businze gwembuga gutata tuse
ndaka wali nsobi nkwata lutamba kyebanaganja mu nsi nekabaka okusiima okunyambaza ebitiibwa yava ku byenkolera naye waliwo bekyayisa obubi besiyetuli ng'omuntu wa walokoyi kyebava banzisa mu kutira ne basula eyo ne bakotogera ensi ndi mabeega wa firigi bene mbunyira eyo gye banzisa baganje kyoba babuuza mu nju ekiwunya basajja baabo ne bawoza mmese enfu saba mukama wange bakulimba abantu abo kamwakogera nze ekyuma bukyananzirikasibwa nnyo oba kizigo kyogererweko bwagenda mulumbe bagitebeza sawagendo olw'obutamiiku nga nyiri kukikola akaga saba nsimbe kitafu owulira ensonga banja bamette bwenziro ate nga boolabanga bennyini ddala abaganda be benyigidde mu kyo bawandula abasajja bamanye nno n'obulungi fitina yawanendeja mu byoya byendigamwe bamanse ensanga kitange banoonya okubba embuzi ne basagambisa abawoomesa enkolwa kawunga mbukawuma okukira enkoko wegendereza abakulya mu ngalo mu ngalo abasinga banoonya byabwe sebosebo wangi mukama wange jabeera mwesigwa nnyo mbadde yalyamu yesu olukwe naye yajja bwatyo namunswa tebavako waliwo abawoza bafe woligwa siri kusuula nga bekamye olwankuba ng'olulengera akasana atawoza lekooti omuganda wa wanokoyi bateseza ebituufu mu nsobya abantu abaffe ne baguma tufiirwe n'olusi boogera ebifo ebuganda babikyusa bamala geerogosa kulaba n'amanyi njeneewaffe tulyandaku atusiza mukama tufuna okutya nga katemba agenda mu maaso mu beekulu beesembuga wegendereza abakulya mu ngalo mu ngalo abasinga nabennabuta bazibu nnyo omuseeri ensimbi bekoze ebinajja betulaba abalejja abafungisa mbakibagiita endigento bakubuzabuza nnyo n'okunkolako empiika bingi bye batidde bwe balaba atekeera bwe bayita omulaba eggwanga lirifiirwa kitalo n'abagwira nabo bafunye empenda ezifuna obutuuze n'amanja ne bakyusa n'atuuma kwetya okuddamu nno n'ebya ebintu byatubodde bitaliweddemu atubifunye omwanwa ku byenda babigwawo luzi lulyekanga katikkiro omululu amanga ekitalo nnyo omulembe gwansobya obuganda bubbira byendabyeko gambe ngalabula ekiseera ekinajja bukandeka mu bunya gyetulanga ndaba ekizikiza ekikutte tulira abaagaseeka mu nsiramu oba okufuuka abasenze n'abaana be tusalala okufuuka ebifuma abanga ekitalo nnyo kyedda waliwo omuganda kijjo eyeetundaga ettaka lye lyonna n'asigazaawo mpaawo wekaaga ekigawo ekizikibwa wayita mbale ne lubala ate n'akasigadde baakamusuza olw'ebizibu ebingi ebyamuyinga bwatyo n'alemererwa yawunga n'adduka emisinde nyambwa ejjuukiriza senze mu lwanda bakyajjasukuza bazzukulu mukama n'amujjulula butaka wafe Chokamba watu gamba kantu Mama nejita feru haba yata nebazikira Mpasi wabewe chichuka musi Eviri tebo mbiranze vivyo Awangare nyoka baka chuchu Kundikite wechumera wafe